abuyazi kusho ukuthini nalokho uthi uyangithanda abuyazi kusho ukuthini nalokho abuthi uyangithanda abuyazi kusho ukuthini nalokho uthi uyangithanda abuyazi kusho ukuthini nalokho noma mina jina lantemo kena ikulayo ungazinokuthi asho ukuthina magama Ungibolele ngale mbuzo ukuthi njenge nama ngisamfuna undoda layo unobala ngezenzo uzilolo hlobo lomuntu otatshekayo ochazekayo kathi action speaks louder than words ngike ngize kusha abantu abathandanayo ngibonise lolo thando nangithanda insizwe wamela yamagamayo umuthunywa zinkanuwo leluyeke nakesebenze le nto lenawoyizamayo lekubaqeda besifazane baningi nanamhlanje usekhona abazalwayo wakuthi uyamthanda ngabuyazi kusho ukuthini nalokho mina ngihambile ngibonile ngitholile ibuthe bangiphilile Ngase ngifungile, sengizitshelile othandweni ngivumile Manje sengipholile, sengingaqhumi isikhathi sesifikile Yebo angalile, ungenza njengokuthi uyangithanda uqinisile Manje sengikhulile, angaseshonile isikhathi somdlala sendlulile Njengoba uthi uyamthanda, ngabuyazi kusho ukuthini nalo
Samba, cause I'm loving my song, even more. Jamabuwa.